MCB Music.
Kwa na madini ya meja
Stone
Mtoto wa town, mtoto wa mjini ngoma nyingi
Stone
Panga nyundo
Stone
Mchere rundo
Stone
Nyingi tungo
Stone
Swaga mtungo
Stone
Twende
Stone
Shuka
Stone
Panda
Stone
Nina gari nyingi roll
yeah.
Zingine ziko Stone
yeah.
Hata nikitaka kule wasile wibani riko Stone
yeah.
Nigga niko Stone Siwezi nika Stone Wambie wanangu kitani
yeah.
Wote tukutane kona
yeah.
Stone
Every day, mina hustle street, nina tunza kiba every day Never ishi kama nina jaa, unaweza ukagani sina pay But any day, ninaweza kuchomoa sila in any way Siko hapa kukufanya wogope, anyway
Akiba tunzo sipoteze kila kitu Hizo bata mbona zipo kila siku Hawa wanga hawawezi kunipiku Mana mina store nimejaza kila kitu
Na mambo ya kienda kombo, kama huwezi kataa Ikizingua michongo, utabakia tukusema da Acha story za uongo, timali kutungu wa bar Depo maisha yetu ya kibongo, sometimes unikula lanja
Bado sijachoka na madini ya meja
Stone,
mtoto wa town, mtoto wa mjini ngoma nyingi
Stone,
panga nyundo
Stone,
mchere rundo
Stone,
nyingi tungo
Stone,
swaga mtungo
Stone,
twende
Stone,
shuka
Stone,
panda
Stone
Badili, 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 badili
yes.
Stari ya maisha, badili
yes.
Badili, badili, badili
yes.
Ah, tunza akili
yes.
Akili, akili, akili
Mane yes.
takufanya wende reku Simama kibadili Badili, badili, badili
Street noma bila ngoma unadorora Mindo teacher mwenye story ya bakora Story ya bingora Wameonesha kila kitu ona na wachora
Mwanajeshi wa bitani Sirushi risas ewani Niki kukosa kichwani Nimekupata begani Kata demango simpagi vyote Nikine na weka store Faida silagi yote Nikine na weka store Macheni demo ni tose Mungine yupo store Macheni manzi ya ni tose Mungine yupo store
Bado sijachoka na madini ya meja
Store
Mtoto wa town mtoto wa mjini ngoma nyingi
Store
Panga nyundo
Store
Mchere rundo
Store
Nyingi tungo
Store
Swaga mtungo
Store
Twende
Store